manyi wotoba ebintu bikaluba bubi. Manyi olumu kunyiza naye gwe togira busungu, obeera wotonjabulirangako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu ssanyu ne mu kudaaga, osigalero njagala.
Weyitayo tulabe, fukamira tusabe, n'abali bakujerega luli kati balabe. Weyitayo tulabe, fukamira tusabe. Kachive chichindi uo, nse nasala undi uo, kubane vien jagalabiri uo. Katika chive chichindi